tuyite tumanyi bulungi lwaki yakyukakyuka obulamu bwafunda ennaku zino bwakeewa sanyuka byanga byolya cakala tolinda ja sekale buli bbanga neesanyusa endongoke esinda emikwano kunzitawana wemalire ebyetaago omaze okwezimba famire yo yambe nnyo yamba abakadde bo ne baganda bo bayambe mu bimu na buli ali mu kabi bwe kisoboka yambanga ofunye omukisa emirimu kyo tegikuwa bulungi ensimbi terekako zirikuyamba biseera eby'obuzibu banka yesinga okuzikuuma togibuukanga insuwalensi gyekwate ekkuumi n'ebibyo byonna awo ojja kuba bulungi wabula teweerabiranga ensimbi lekanga weezimu weejagazeeko weesanyuse ensikati tetumanyi bulungi lwaki yakyukakyuka obulamu bwafunda ennaku zino bwakeewa sanyuka byanga byolya cakala tolinanja zengane buli bbanga neesanyusa endongoke esinda emikwano mukamiranga omwebase musinzenga musuutenga mutendereze bulijjo weekulire kaseti zikuyimbire weesanyuse omupiira gendanga munayingira butuukanga omuziki gwensalire wakinyooba olisa amaaso mu katemba gendanga mu kadongo kamu nayo gendanga teero buli bisanyusa tekisaananga kuyitako ng'oli mulamu wensanyuse wali ekiseera eky'obujiji ensikati tetumanyi bulungi lwaki yakyukakyuka obulamu bwafunda ennaku zino bwakeewa sanyuka byanga byolya cakala tolinda nja zekane buli bbanga neesanyusa endongoke esinda emikwano ndwadde wekwata wona mangu naye kati empiso nkaaga n'okusingawo ate nodoona nazifuno edde ndwadde wekwata wona mangu naye kati empiso nkaaga n'okusingawo ate nodoona emmotoka zisse bantu ennyonyi zaatama ennyanja zituze n'omuliro zitreyi zisse nazo amasannyalaze gatta eggulu musisi n'ebisolo ebiwuka kati omusota okubojja noona ebajjansi nnyo ebirumbe bitta abeetu kuyinwa n'ebirala bindi olumbe kati terukyabawala oli mulamu weesanyuse obulamu kati bwafuna ensi kati tetumanyi bulungi lwaki akyukakyuka obulamu bwafuna ennaku zino bwakeewa sanyuka lyanga byonya cyakala tolinda nkya zehane buli bbanga neesanyusa erongoke sindeekalibye Don't worry.